Thus, she's hated by many, loved by few, respected by all.
This song is by Hokey Entertainment DJ.
Mavo on the beat.
Neku patini dunda, namadem tagarunda, bigya onji vodunda, ame kampuni munda, adilo kupatini dunda, namadem tagarunda. Aina mere tarang dunda, ni tu da tu dar tarang dunda. Aina mere tarang dunda, ni tu da tu dar tarang dunda. Aina mere tarang dunda, ni tu da tu dar tarang dunda. Aina mere tarang dunda, ni tu da tu dar tarang dunda.
Nikaribishi mzinga tambla, nakishisha nikadena nitembe kujiburudisha. Todi seti madoto kuzikishika chumi ni gazla. Mugadirange, gazla. Mugadirange, sichukulia ndajina lalanga kwa mtaro. Nandila la kwa beti ni meta kwa kimtaro.
Now hear this.
Now hear this.
Patini dunda, nama jomso karunda. Bibia wakari bodunda, ame kampuni mambo. Atile patini dunda, nama jomso karunda. Bibia wakari bodunda, ame kampuni mambo. Aina, aina.
This is Bakuki's Entertainment.
Wakale.
Mavo
on the beat.
Geuzana, legalize it, miti ni dawa. Mangoko wote, wako na umanga. Mangati wote, wako na umanga. Mta zote, ziko na umanga. Kamu juu sisi wote ni wale.
Wale manga, mamanga ngo, sindi. Wale manga, mamanga ngo, sindi. Wale manga, mamanga ngo, sisi ni mabwana. Zama bibi zao, sindi. Wale manga, mamanga ngo, sindi. Wale manga, mamanga ngo, sindi. Wale manga, mamanga ngo, sisi ni mabwana. Zama bibi zao.
Nda imekazwa inushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu juan komasi. Nakemba wambu shiko njeri na masi. Izo shimo zote mina magi. Nakata best William loso na kesi. Chobo wa kasongesho. Biki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Sini wale manga, kamanga ngo. Sini wale manga. Mangamo, sindi, wale manga, mangamo, sisi ni mabwana, zama bibi zao, sindi, wale manga.
First cafe banga 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 banga
ding ding dong. People like a Monday with sun. You please fire banga. We my MFM. Hypocrite shot it gang. Hypocrite.
First cafe banga. Tick tack. 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 First cafe banga. Tick banga, tick tack, first cafe banga, tick tack.
Bad 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 girl can create youpi. Boom boom bad cafe bad man digging. Bad girl can create youpi. Dancehall shatter man cut chuck bidim. Tous mon messieurs ma en pack a fun. First cafe boom bam blackatam. Evoleta son a badaman.
First first cafe banga, tick tack. First cafe banga, tick tack. First cafe banga, tick tack. First cafe banga, tick tack.
The DJ all the DJs wanna be when they grow the fuck up. They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see. Let's start that intro with a bang.
cafe,
black
cafe,
black cafe, black cafe, black
cafe, now.
Magic anger on the beat.
Java. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Mine kus kama saba mora. Natu vajuka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mokori na wenu za kishada. Kidole mkori na wenu za kishada.
Kaina washa na chapa micharas. Kauna daro kunyuma anza mwanzu. Kauna osha vyombo za mitambu. Juu ya kutu na teka mto yu wa kambu. A, E, I, O, U. Eni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menika jendugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto nefodhali usijikune ndugu. Kaiwezi pia unazanajisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza zama ndani otero. Tup tup na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Ha, tani uwa. Design mkori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Mine kus kama saba mora. Natu vajuka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mkori na wenu za kishara. Mkori na wenu za kishara.
Nikangale au shashamani, aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare, aka kanguna nikangale au shashamani. Nikangale au shashamani.
Mami weni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Msela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
nyelete kigosho.
Nyeke man
karedio gashoro.
Nyeke man nyeke man.
Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikamale yao shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako machan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati. Sare staki na umahi chakula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski. Nani bush inovanshi na ile ya Moses.
Yeke man
shafashi na bosho.
Yeke man
nyendete kigosho.
Yeke man
karedio gashoro.
Yeke man yeke man.
Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Niulize kana kaa vile kana kaa kwa picha. Au toto ni mafilter. Na nikitokea nako katoto katachachisha. Utabidi nimeka ficha. Anaweza pika chapo na vyombo safisha. Au form zake ni mapiza. Kila saa baby can we take a picture. Au katachoreshwa giza. Ako kakitu mina kata mani. Lakini kitu nao inataka mani. Aki ya nani but itoto mali. So mi aki ya nani so mi toto.
Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare.
Tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabiz na manjege wako ona amejibeba ako fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga mushu kwa high ukiweza toa kutu uzirai ukimwaga sikia fine kazi safi na ayo toto wili tunadai njoki nduta na wamai kwa nini uko fine jangreto walai uko maji high time takukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai
tumawabeba walai ngoma mbili zinadai.
can't sing this song. La 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 la. You can't make me feel like I do your wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. If you walk on my best, now my dude. Wanna pack up, wanna pack up, wanna need her.
DJ Freddy.
When I'm boy, you think you lost it. Wanna pack up, wanna pack up, wanna need her. Answer. Now if you walk on my best, now my dude. Wanna pack up, wanna pack up, wanna need her. Answer. When the boy, you think you lost it. Wanna pack up, wanna pack up, wanna need her.
Ade kaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shot down.
Ainama.
Hey, hey, hey. Konye shoni vofunzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Kakuta.
Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Ivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she's so city vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Mm. Tena mwepese kyo kwa bedi. Ade kaburu kwa Mandela. Rudi kwa Bibi Kinondoni. Ambalulu kujadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Ashika kuta.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey. Ashika
kuta.
Ruksa kutunga.
Oya ga dem. Toto nya ukoli. Anadhimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo high goal.
Kirima, kirima. Baby kirima. Kisima, kisima. Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, yeni katoto kachafu kama baka. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Shika
kuta. Onyesha ulivofunzo.
Aina ma.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Aina ma.
Hey, hey.
Shika kuta.
Ruksa kuta.
Moti tita.
Buzz. Big man buzz. 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 Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Tuna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Tuna step na tei na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta. Kisabe gonga gonga. Gonga tuki gonga. Nyonyi pungi nyonyu ki gonga. Gonga gonga. Sopo jani piandom kambia fande. Mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani. Tuna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwevo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha. Mebisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tuna chaka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane.
From the motherland, from the motherland, Kenya, to the streets.
Na sioni kosa tupo si stress. Kama we ni kisha basi unipe. Na juwe ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bad Game. Yena siuri kosa msupo si stress. Kama rene jisha basi ulipe. Naturally diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bad Game. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma pale Instagram be. Bena penda sani zoma yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma yani pale Instagram be.
Na mukia ni go insta supa na kusuka nuna dinda ringa vile diva na tatisha ita pana dhani ndalalisha chuma ona uyu ako danzo amebeba ona uyu ako japa na mabella ona uyu kiunginyo na wakemba mshike kiuno kwanza twende dada blanda
nasi unikosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe natuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bad Game gena si unikosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe natuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bad Game game basi pale Instagram be bena penda sani zoma pale Instagram be bena penda sani zoma yani pale Instagram be bena penda sani zoma yani pale Instagram be bena penda sani zoma
napenda zoma unanilenga na umevai luku tu na dai wife geja na zuku tu na kudiemu alai unadai nuku tu ukipita nkawe wacha juju boy chanda shara usha dudu ju sponsor shara usha jodudu ju na kudiemu alai unadai nuku tu
gamba dudu akufiti shikisha njugu na njiti shh shh cheki bro washa shasha adi moro shh shh bila ticha kuna shule kuja daro nyanya shh puff puff shh shh orosho piga shodol kuna giza shh shh ziki nice tuji nice uweki story shh shh kata maji pia shada legal life pali insta double tap depo game
nasi unikosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe natuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bad Game kira si unikosa msupo si stress kama rene kisha basi unipe natuweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bad Game
Baspasto kama na maringo mi upenda chapa na karimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
anapenda kuziwasha kakuna kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroga pastangangaza sadaka tapeleka kwake sister sande sare mapara mande kuni daradara kipara gizani Gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
Bas bas cho kama na maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
Kito kinenge na misi brayo panika kinembe no ni meze na yo Shota na kuapa madabo Kula ni mahaka miku meza inayo Cover the face, destroy the base Kama talis, engage the straight Ama the base, na mwago taste Mali kwa mali, kiwan the base
Bas bas cho kama na maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
Mzinga unataka dungi ya sara kama mzinga unakata ende ya dawa Nani walibaki wakipinga gava na situ kwa zabe tunatumia dawa Tunatumia dawa tutatumia dawa wali tumia dawa waka tumia dawa
Bas bas cho kama na maringo mi upenda chapa na darimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
Bossy bila da permission Godfather
bila da permission
Man a half a mop and a bossy Bling a rag a rhythm like a soul freak Bossy house on the post beat My money so long it doesn't know me It's looking at my kids like a bossy Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy.
Fling a rag a rhythm like it's soul free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Ay, so when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me spitty body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it. Girl, when you bubble, that's a trouble one. You give me this something, now turn it around and bring it. You're pressing it back on and on and never push that button, my girl, don't bother quite tame it. Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base, step London and mid on edges. Is it?
Bossy.
I keep the rap, you know, do my thing. Sabi put me on the gram, you know, remix thing. Pull tight while with the Pacino flow. Godfather part 2, call me De Niro. I came to win, battle me, that's a sin. Disrespect, man, get a slap on the chin. Man, a king in a top, oh Larry. Man, a big DJ, Hawks, Megan and Harry. Boss, yeah, man, a boss, yeah. I make a girl melt like a toasty. I'll be this way someday. And I write for myself, no ghosting.
Needs a boy, got money in a bank on. Ready for roll and blaze up this tank on. Got the girls from Jam 1 to Hong Kong. The girl them champion. In it.
Bossy, Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's soul free. Bossy, house on the coast, yeah. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like a bossy.
Wachang in Makata, Turabaki, Heroin, Kinatoto, Poco Winkim, take a week, Gizani, Big Meaty, Titi, Piki, Kikiti, Pinjilinki, Mitini, Pingi Kingi, Ziggy Ziggy, Mitini, Pingi Mini, Piki Piki, Piki, Piki Pongi, Jacky Doki, Kashoti, Pika Poki.
Chain Ori Ori, Niko Kori Kori, Fuka Pori Pori, Dun Mejaza Kamakori, Ame Shika Kutu Sianaka, Pori Pori, Shika Tori Tori, Cheja Doli Doli, Jacob Super Anama Bui Bui. Unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka single flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma, but it's a bit uzoe.
Nasema damn biggie biggie many team we can be. Damn biggie every bitch you kill be deadly. Nasema damn biggie biggie many team we can be. Damn biggie every bitch you kill be deadly. Zita rao chapa na nina tao. Zita rao chapa na nina tao.
Zidara
uchapa na nina tao. Zidara uchapa na nina tao. Mbara kabisa ndio ni mtoe joto. Hadi komiso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto. Ama
yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Ama yes kidole sambusa. Yes kidole sambusa. Nima bambu bwazi na bambuka. Nima bambu bwazi na bambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Hadi choko chila da gane.
Dada kamata, sister kata. Chuna chuna fudhi kutumia melkata. Dada kamata, sister kata. Makedani tukisikiza DJ kata.
Mame ya nyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D-Kingpin toka sauti. Kuna nisha damu mabatini. Magalde mwako jumi chini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ari ring ding
mjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisana usitiro hadi komiso na katia poko ukipakisha na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa
chura chura anataka tukupigwa veshwa pura pura kipa anadai tu Vanessa pura pura anapiga tu bila chesa sura sura anana junior memteka na kokota kibongi ai Mina chota andi bodi Cheki vile kana soka ina songi Ai mina teka tu andi njoki Ai
Nyap nyap eh Nyap nyap wo Tandika 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 ki nyap 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 eh Nyap nyap wo Tandika 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 ki nyap nyap
Now hear this
Land on your law Nani ya law Land on your law Nani ya law Land on your law Nani ya law
Namjara kabisa ndo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitiro Hadi komiso na katia po Ukipakisho na kupiga koto ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa
He's hated by many, loved by few Respected by all First, another exclusive track.
Right now.
banana. Ni nayo bas tuna bakana. Hapo nyuma nasidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama ni kani kondonyo. Nikidungi nimepaka nitachoma mboto. Nikidutu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Nando tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finga na kidole kimejama ngoto. Na yote yopa na lokto na piga koto. San big wara lokto paka na joto.
Panana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mena panana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze
DJ Freddy Kenya.
Freddy Kenya. Shandana, kanyi mlena inabidia weke lawama. Toka tiki cheki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mena fanana. Mana kila day bana unaitangaza.
DJ Freddy Kenya. The true young master.
Una chochona meiva, iza jumeni fisi, bado zija shiba. Hari poko minapiga mimba, jukwa soko kaniliva lipa. Una chochona meiva, iza jumeni fisi, bado zija shiba. Hari poko minapiga mimba, jukwa soko kaniliva lipa. Diva lipa lima, diva lima lipa, diva lipa lima, diva lima lipa.
Kanipa flow na madawa, na kustoko na nguzu kikula. Dako, kitu bako, jilimpanda bako. Kamua, kamua, mina bendo kianua. Madure mauta, umesunda kakeguta. Panua, kayana, kadokunda, kapanda. Kitanda na wanda, venye junda, kakanda. Hamdudu, life, nimeshika, zimekwata.
Una chocho na meiva, iza jumeni fisi. Bado zija shiba, haripoko, minapiga mimba. Jukwa soko, kaniliva, lipa. Una chocho na meiva, iza jumeni fisi. Bado zija shiba, haripoko, minapiga mimba. Jukwa soko, kani diva lipa, diva lipa lima, diva lima lipa, diva lipa lima, diva lima lipa.
Bakonda mfota mbaka mangware, anipe vitu nizichape mbaka siandare. Vile hips na madeba na mapongire, ndazi kiss, ndazi chom, ndazi pandire. Pandire, yani dandire, shika ganji bana msupa nipe lungula. Nani aduka ndani ya gari tu ni lungula, kwa kanisa wako turia sona chunguza.
Una chocho na meiva, iza jume fisi bado zija shiba. Hari poko minapiga mimba. Jukwa soko kaniliva lipa. Una chocho na meiva, iza jumeni fisi bado zija shiba. Hari poko minapiga mimba. Jukwa soko kaniliva lipa. Liva lipa lima. Liva lima lipa. Liva lipa lima. Liva lipa.
Mbini kuite hodari. Filo meniweza na penzi lako. Nimelewa chakari. Kwangu kume waka jua kali. Mwaga maji ni kate kiuki ni pepe. Ni pepe. Mbasi leo tuko sane, lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane. Mimi na we hadi tusikane. So let me be your love doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kucheza muka. Let me be your doctor. Kupenda siwe chocha. Sita kutenda baby.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Freddy Kenya.
Nataka uwe wango. Wewe inyo kila kitu chako. Sing this to you baby, wine funny song. Na kupenda we never do you wrong. Wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenyewe. Wind up your body pretty baby. You may want me, no care what they say. Yeah, the queen of the cat, but they're no joker. Feel your love, girl, me woulda fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You was my friend, but sober, no
lover. I be your shield, girl, me no Thai soldier. Deal with the matter, my girl, wine closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Na kupenda siyo chocha. Sita kucheza puka.
Once again, back is the incredible.
You are in the mix with DJ Freddy. DJ Freddy, the true young master.
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back, back to back. With us, she's hated by many, loved by few, respected by all.
My country people, yes, them go talku talku, them just the parambulates, so so story, story heavy. The smart thing, so yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, oh, forget about the big thing, so say, we can talk about the smart thing, so yeah.
Unaleta nguna dunda na utakafunga. Mina kuchuno yonguna na kumba na dunga. Akisekwa na kabuta na cheze wa rumba. Bada ya kule maspambo zimekuwa unga. Umeumbwa, umeumbwa. Kama boku zimefika, stai kuri pepeta. Wanyumba na teldo na teveva. Jumestunia kuliko nye mebeba.
Kata juwa niko maji, 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 zikishuka naona Miss Jalis Jali, Jalis Jali, cheki cheki ukinitaka naona Miss Taki Staki, Staki Staki, ukinitaka naona Miss Taki Staki, Staki Staki,
nakata kata dania na seti kwa kinyaru, gatumba liraru ukimanga kina nyambu, nenda fisa fisa kipara kama buta, tuta, nyuma, shika, ukuta, tingiza, maduba mdogo mdogo sina kupa, adiche aluta masinjeri tunanuta, ukata kutaka kwa katatu kwa bukla, bukla, bukla,
Now hear this.
Now hear this.
She call me on my phone and I could get you. Nataka kuja vitu, anajua napikaga vitu special. Special for you too, niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akili metu, ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time,
Show me what your mama gives ya, yeah. Two time, I put up my money. You
it's like a nigga, baby, you been made you. But you know I like it. You talk to when they shame to me, cause me go.
You know I like it. You talk a nigga, baby, you been made you. But you know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Giving you mother is the heat. I ain't stopping till I see heaven on earth. From the motherland, Kenya to the streets.
Yeah, sure. My drug. Mi kama mimi napenda Miss Chezi. Woo, woo, woo. Nataka mapenzi. Missi angali mapesa ama benzi. Woo, woo, woo. Nataka ma baby. Nitoke hapa nitakwenda wapi wapi. Mapenzi yangu na wewe.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka nigo bebe ubembe ju. But you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka nigo bebe ubembe ju. But you
I saw your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe that. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Cena. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Ataka mani kwangu kusina. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu, baby. Chana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take this long up a wine.
Jaja, you're with the jaja. Jaja, you're with the jaja. No, no, no. Jaja, you're with the jaja. No, no. Jaja, you're with the jaja, baby. Jaja, you're with the jaja. Jaja, you're with the jaja. Jaja, you're with the jaja. Jaja, you're with the jaja.
Freddie Kenya.
Ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back, back to back.
Beep beep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajituma, uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki na kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali. Utanipata na maboys nikikata mati. Wadunda sipendi vita jona watiati. Nikisierereka, napenda ndogo hiyo. Nandimu, natagia matimoto.
You got the keys to my Jeep. Usisuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama.
When I say pull up, you know what I mean.
Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my Jeep. This is to guess and I'm a movie, ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Ski, 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 ski. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer.
Kiterereka, speedo mi
kwa Tete oka, kami yipsa brain ni kosa Oi me well well, you know ya Let's get familiar Walk, walk, just a walk until me back broke. So boy, baby.